lalle hande diyam no wara no toɓa ko heewi sanne say gara tawa diyam ɗanɗan yawta en keɓata funa fakka majjam. Ɗum won no waɗa ɗum ngam en ngala eɗen keɓa nokkuje to cureten ndiyam ɗam. Ko watta ndiyam ɗam de ɗam surama de mi dungu yawti tawi en keɓa naforeɗen ɗum. To ɗum ɗon Niger no waɗanno ɗum nden. Amma joni han ɓe coƴƴorike gaɗa no hani ɓe gartira e hakkille dow majjum. Ndiyam ɗam de ɗam hawrama no yawi tawi ɗum waɗa demal ceeɗu, no yawi tawi ɗum waɗa waɗa huɗo ɗum aawa huɗo dow majjum, no yawi tawi ɗum watta liƴƴi nder majjum. Ɗum fu golle noon laatiɗi so ni ɗum warti hakkille dow majje no nafa himɓe no hani do tawi himɓe gaɗi ɗum. Gaɗa majjum no woodi minen har plateforme ɗo min golliɗi e INRAN e ICRISAT e AGRIMED ɓe kokkimin awdiri bayeeri laatini bayeeri ɗi ndedi gollama ini hettede ɗiɗi nder ceeɗu. To bayeeri ɗin no annda hannde na walla kesa garka giteka diabete bayeeri ɗin no nafa yimɓe dow majje. On ɓeɗen ɗo no balla bisaji e har ñamande muɗum. Min keɓi ñebbe ɓe min gonimi en gattetde leydi Beleyara, ñebbe kecce no keɓe ɗiɓe bayɗi taɗɗi ɗo kadenda no woodi machine ko hawrino gon komin godi ko yite fena ko yarani ɓe ko watta ñebbe ɗe ndeɗe keɓama ɓe bawa ɓe gaɗa ɗum conndi. Ɗum ɗo fu nafakkaji noon laatiɗi so ni laamu watti junngo mum seɗɗa kan say gara tawa ɗum waɗi nafakka mawɗo. Mi en goodi golle komin goodi min gadde leydi tawa e cosfe ɗon en hannde de mi a yehi toon beeli mawɗi no ɗon laatiɗi yimɓe no ɗon golle dow muɗum no gaɗa ñamandeji no gaɗa huɗo no gaɗa filla golle liƴƴi ɗo kay. Burkinaji on kam wonno wadda ñamande hewne ɗo gan ɗume gan kamɓe kay golle ɗen en iɗe tokka iɗe gaddane ballaka enen ɗo ɗo en deni ɗum fuɗɗi tawi ɗum woppa ɗum naata goɗɗum no hani tawe golle puɗaɗe enen tawi ɗe tokkama laamu wadde ballaka mum hawrineji ɗo kaɓɓa anniya ko watta tawe to ɗum soƴƴoro gaɗa.